coupleofjams.com.
Whatever calling you, yes, see you can flash out.
Fresh out.
Lip on a lip.
Exclusive.
We. Na ipunga mumwa boom. Yafu.
That seka no seka.
Zadi.
Chabuta one.
Chabuta one.
Baziru.
Baziru.
Ya baby na pa kumkush kwa kwa kush kwa kwa. Na biru. Ni firo kukumba domo kush kwa kwa kush kwa kwa. Kwa demu. Badolo lief marwa. Ekambuja chilaka. Kwa tamu. Fake buendo mburu, le dance po duro.
Kawa 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 kawa. Skanda. Sawa 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 kawa kawa. Duare. Ine pano kumokoshi na kuma. Umatumba ni finfie chuma. Eta kunonolo fika likunwa. Ichi touch fwa ikawa kolwa kunwa. Umine kofoni na foni atolo. Esa samune pa out ya chibotolo. Bakwisa elaba koba kero. No no tinga kolo kutuse cha siro.
Baziru, baziru. Ya baby na pa kumkoshi kwa 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 kwa. Na biru. Nifiro kukumba domo koshi kwa kwa kwa. Kwa temu. Badolo lief marwa. Lekambuja chilaka kwa tamu. Wey, fake buendo mburu. Le dance po duro.
Kawa 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 kawa. Skata. Sawa 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 sawa.
Walo kulwa lilila Nashalilo kushalo kushalilila Inafuwa foko chalile kondi Naluwa langa na ikala bondi Taro kako, leja chipotolo ndenwa Haba kulwa na vena valelwa Inakuma kwa sinakuma Nashinu inepo nebo nda tutuma
Baziru, baziru Ya baby na pa kumkoshi kwa 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 Na biru Nifiro kukumba domo koshi kwa 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 demu Badolo lief marwa, lekambuja chilaka kwa tamu. Wey, fake buendo mburu, le dance po duro.
Kawa 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 kawa. Skata. Sawa 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 kawa kawa. Duare, duare. Boss chapi kopala osen chunya yelo. Kini kakis, kwense iseni.
Chavuta one, potiki papoda. Hasta la vista na Mr. D Zambia.
Ama chesinga kama na mapale ndova. Iti walabo kupunda mo ekendo.
BB
DJ Kaya isi.
Black Charles Paul Saga. King Joe
na Fukwa.
Don Sugar.
Chirwi mbo chire umfika kuu. Era kopala katafi mposhe shako fani kuu.
Fletch Max Saksha.
Ache swag.
Simoji Charles Gereje.
K.
Era Swift
S.
Mining
K. Loma ina chan, Abaji, Pamwa Map,
Skyman,
Jimmy J. Jackson,
Neva 5 number 35,
Haipunga
Mwaka Chico, Chatman Blocks,
YB Baba Chewe,
Captain Leo Nega, Jokes, T-Smack, King Deza Jun,
The Ambo Lioness, Nava
Steve,
Nava Police at the
Shine,
DZX on it, Fresh Out. Fresh out, exclusive. Great music. CoupleJams.com.
Yeah, done.